All right, what else can we do for you? How about some more music? Let's hear some more Pepe Ndombe, this time with African Fiesta National of Rochereau. You'll hear the song called Mokitani Ya Window from a 1970s LP.
Mato ye kosuwa o ngai mwana o na lembi matambo Lisumu mpona sala kabanzembo eloko ya kisano eloko ya isengo Na kovanda na kati ya ndako na komituna lisumu nini na sali Na komona nyoso papa mpona papa motote baloba nyoso mama Motema eko beta noki noki
Na faso ya likambo
Na lembi kotala na miso Na zela kaka maya koboma
Thank you. Nakende mobembo balobinga na yembi nzembo mpo balupa moto ya rochero mwana ya tabu. Nazonga na mboka bayambinga hina ba peuple banguna baleli balobi toluka bufa. Liwa popo ya Yesu rochero mwana ya Kongo mokitali ya wendo.
Wow, what just happened? Okay, let's hear some Bella Bella.
lombo na yeba simba panga oke o mama o
na yeba o baby sandi confiance mama
na bulei na yeba simba panga fiza o mama
o na yeba o baby sandi confiance mama
ya mwana na yeba simba pira pepe o mama
na yeba o baby sandi confiance mama
mwaga polo mwaga polo mwaga polo mwaga polo mama
coule pas. Non, mama, faut changer d'air.
Song that we just played because I made a CD from my LP and I forgot to put the liner inside the thing before I came to the studio today. That was Zico Langa Langa from an old LP called Oldies But Goodies, 1974 to 78. And before that, we heard from Orchestra Lipua Lipua from an LP, Les Plus Grands Success des Editions Veve, Direction Verkis. We heard the Orchestra Lipua Lipua with a song called Shekande. And before that, from a CD called, where is that thing? There it is. Les Plus Grands Success de l'Orchestra Bella Bella Les Frères Soki, 1971 to 75, Volume 1. We heard the song called Masanga. And we started off the set with Rochereau Calais and Ndombe Opitum. We heard the song called Mokitani Ya Wendo from a Sonafric LP. As a public service, let me let you know that the James River Park system is the treasure of our city. Let's work hard to keep it that way. Litter anywhere in the park is not only ugly, it damages the park's environment and will harm the wide variety of plants and animals that make their home there. Please play your part in keeping the park clean. Trash and recycling receptacles are located at most park accesses. Better still, take your fishing litter, your cans, your wrappers, your peels, take them home. Leave the park in its native condition. Don't trash your treasure. The James River Outdoor Coalition is a local nonprofit and stewardship organization devoted to improving James River Park system and offering user-driven advice and education on park issues. To learn more about your park, search JROC on Facebook. All right, let's hear some Papa Wemba along with Clan Langa Langa from a reissue CD on the Sona Disc label called Evenement. We're going to hear the song called Okomakite.
Kitoko na kolinga e atana mpaso yo ya bosomele toko banda na e kino makola nzamba ko kamba akamba ngana boli moto yo kana e masolo ya bamba ngana kipakate ponte ya mote mamonda we nalopateo akamboto yo kana Ikambo nsomo na miso ya bato Mobali kitoko na kanga mote mabandeko Na koma sere mama Mobali alinganga Na banda kanandako Na mona kaye Na lembi nzoto Papi ya mote manasali yonini Bongola mote malola ngolonde kola Sawe o mwana mama Nasali onini bandeko Yokuti singa na bolingo Mabali kitoko na kanga mote mabandeko Na goma sele mbamba mabali alinganga Na banda kanandako Na mona kaye Na lembi nzoto Papi ya mote manasali yonini Bongola mote malola ngolo nekola Zawe wa mwana mama Nasali yonini bandeko Yokuti singa na bolingo Ya lelo ngani lima be utinanga Mama mama ningi eko kufaka bodi ya banguna Ya lelo ngani lima be utinanga
Ya nana moya ipale Mwantema eko bezanga Nana moya ipale Pepio ngo na mawa
mama mama ni yeko kwa mbozi ya bangona Ya lelo kana ni mima pe utinanga
Mama mbala mingi yeko kufaka foti ya bangona Ya lelo kana ni mima pe utinanga
Mama mbala mingi yeko kufaka foti ya bangona
Mama, 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 mama,
busu, tala bi bon.
Bandeko, Zembo Bokoyoka, Ezan Zembo Mao, Mwasio Kombo Mondeke, Azali Kolela Mpo Abota Kate, Yangwana Zago Senga, Soki Ezali, Libabe ya Nzambe, Soki Pe Libabe ya Zabolo, Soki Pe Lisuma Oya Baninga Ebasi ya Mokilia Wanse, Bo Ptike Laeta Mwa Chance Moke Abota Azwata Mwa Eritie na Mokilio, Yangwana Mondeke Akolela, Bosali saibo keleta mwa mama Kongo mane tamsa minule
Ngai monde ke na leli la vinanga Bapa soranga nzoto batianga botutue La vinanga ezalina maboko ya bato Soki pengu ya yanzambe nga kona ebite Soki pengu ya yasa bolonga kona ebite Boti kangana sakana hoyele Boti kangana sepela atatango moke ubaninga Na bomanani boko sasanga insoto boinanga loko langa na teka ka Yesu nakota nganga kama po nakoluka mwana boyo kangata mawana zua héritier bope sanga ta chance Robin Pangué boti kangana sakana hoyele bogoti kangana sepira loko la mwana kato akezo la ka
Mama,
Osalibi sengope, osalina pasi, osaliba richope, osaliba pauvre, otiebi sona akati to bunda na la vie. Yanga destin eloba nazala malheureuse Nasengio atakato oyo yasemi Ponga na longola posa oye tondi na timba Boti kangana sakana hoya Bogoti kangana sepela loko na mwana keto akezo laka
Mama Nyasa sezu
Lala na mbeto na pasie Botika kome kisangali wana pongi Botika kozo kisangai motema pardon Soki nyongo pokanga amisi bigase ya futae Soki teboko kumbai bimbia mondeke na mokongo Botika ngana sakana hoya Botika ngana sepela loko la mwana keto akezo laka
mama Nyasa sezu
wa Oh moneke, kole latin
Ngai bapa si sala ele kimbeka Nalele payanani ayo kangai mawa Nazangi bisengo bapa si ye Oh boyo Baba kanga miser nanzoto base kanga yo Baka nanga na liengo pona zanga mbangwe Amisi ya kuma kotongonga epa ya choboke bandeko Dioze ya kuma kofinganga epa ya beloti mapa Siliva mazoko bengale mana yo kata nzoto Jipe amiso wapi singa poto mara Tete motema wapi yo na yo kanzoto e Boti kanga na sakana e Boti kangana sepela loko la mwana keto akezo laka
mama nyasa sezu
nakoko katika papa na motimba na kobanga sili wanga na zokie
Silly, 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 silly Bolo.
C'est pas là.
À gauche, à droite, à gauche, à droite.
Zembola
Lokolo.
C'est pas là.
Zembola Lokolo.
Débat.
À gauche, à droite, à gauche, à droite. Zembola Lokolo.
C'est pas là.
Zembola Lokolo.
Gozo.
À gauche, à droite, à gauche, à droite.
Host of Democracy Now!, your daily grassroots global news hour. Tune in weekday mornings 8 to 9 here on WRIR, Richmond Independent Radio.
All right. That last track was, let's pull this out from behind there. That last track was Les Frères Fataki and La Orchestra Touche Pas. And the song called Mondeke. And before that, we heard from Papa Wemba and Clan Langa Langa with a song called Oko Makite. Let's hear, let's end up the program with a thing, a remake of a song from Tambula Malembe from Vario Mambenga, sung by D'Souza Santu from his new CD, Le Ambassador. See you again in 2 weeks.
Taxi! Kumangana yaloe! Ya fanise Oya ya Oya ya Oya ya koleleo 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 Bana wie Bana wi mama Nali sala balo bakae Nali sala bae bakae Bangombe balo mama Bangombe bae bae Ona ndeke maleme mokili ya bato ngana wego mama ngana wego ngana wego bakana e ngana wiyeye il n'est jamais trop tard na mokili la finali maka oyo ya kamele yo na mopembe maleme o maleme o oye fotika ngana sakana fotika nga pe na sepelisa
Oh,